Democratic Alliance, Masepaleng wa Tikoloho, o kopa hore ho etswe dipatlisiso tse potlakileng mabapi le matlo a RDP a helehang motsenyaneng wa Dikgalaope, Delsville. Re tla batla hore ho lokiswe hanghang boikarabelo ba rakonteraka le toka bakeng sa malapa ana a amehileng. Bodulo ke tokelo ya motheo, e seng monyetla. Democratic Alliance e ema le baahi ba lokelwang ke matlo a sireletsehileng, a hlomphehang, a sireletsang maphelo a bona.